bwana mpenzi 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 mpenzi. Nikasema kumuacha siwezi 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 siwezi. Akanifanyia ushenzi 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 ushenzi. Nikachukia mapenzi mapenzi. Leo kanza kunitapeli.
Ananitapeli.
Ananiona mibwege.
Ananiona bwege.
Anajilegeza lege. Anataka tena mshete.
Fogo za kongoro. 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 Fogo za kongoro. 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 Kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi wanini.
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 Fogo za kongoro. 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 Fogo za kongoro. 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 Kongoro.
Basi,
ndio basi tena.
Haunipati,
haunipati tena.
Oh, ndio basi,
ndio basi tena.
Haunipati,
haunipati tena.
Na ukukumi, kujitumisha mesemi. Na ukukumi, kunitaita baby. Na ukukumi, kujitumisha mesemi. Aikukumi, kunitaita baby.
Oya kanza kunita baby.
Ananita baby.
Hivi ananiona mikwege.
Ananiona mwege.
Anajilegeza lege. Anataka tena mshete.
Fogo za kongoro. 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 Fogo za kongoro. 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 Kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi wanini.
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 Fogo za kongoro. 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 Fogo za kongoro. 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 Kongoro.
Slicer.